still alive.
Now na mwangaza at the end of the road.
On the deck DJ Kim Kenya. Link him on Facebook and Instagram at DJ Kim Kenya.
Kali ale
neno.
KDA nina kangumu kwa Mungu na kangumu ananifanya mtumwa.
KDA
nina kangumu kwa Mungu na kangumu ananifanya mtumwa.
Hey, KDA
when me lucky swag na feel weaker. Spiritually na feel nina shuka. But when me eat it move inongezeka. Na feel powerful na feel kuruka.
Jesus power,
power,
super power,
power,
Satan power.
Nilijanjaruka kutoboa hii maisha ya mapanda shuka.
Ndani mbona mikono nainua kupigwa vita ni kawaida isikusumbue. Wewe ni mti wenye matunda zoea mawe. Lia kidogo nyamaza hii uchungu uishe. Ukiendelea unawapa kichwa hao. Vaa silaha za imani rejea vitani. Wakikuona waseme umeshakuwa sugu. Acha waonge, acha waseme seme, ila yuko Mungu kwa kuaziba midomo.
Hawezi kushindana, oh kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Hawezi kushindana, oh kushindana na mwanadamu.
Kusikiza maneno mbona hata matumbo ya mimba yanasemwa sana. Hivi Mungu angehukumu kwa kusikiza umbea, si ningekushauri mchungaji wangu tufunge kanisa. Mwanadamu, mwanadamu, shida ni ulimi. Ungejifunza ukimya, haunaga hasara. Fulani we fulani, una shida gani? Na uongo wani, mugope Mungu. Ukumbuke ni adi, kuna siku ya ja. Kwa kila neno la kinywa chako utatolea hesabu. Mimi nimesha kwambia kubali uache, utajijua na shingo ya kongumu. Siwezi kushindana au kushindana na mwanadamu mwenye kilio.
On the deck it's DJ Kim Kenya. Link him on Facebook and Instagram at DJ Kim Kenya.
Time, Ganda mi tege zule nitki ya zoti ya ina.
Kige tebi, engoma si mi singa bayam gebe goma sina. Kile nji jeso alama like onge ayena ine. Amu mi te jeso yanje torit ata tuliza bari. Hatuta ogo paka muwe, tunasonga mele, 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 mele.
To conquer, many victories to be won. We go carry the gold, there is no stopping. We go carry the gold, go, go. We go carry the gold, there is no stopping.
Make we carry the gold, go, go. Make we carry the gold, there is no stopping.
Mengi mazuri tumeaona, Mungu umetenda.
Ni kweli we muweza.
Ulikaruka vitu vikawa, neno tulatosha.
Ukisema umetenda.
Harisha Israeli, uliwavusha.
Kawatoa utumwani.
Watumishi wako umewapa yote waombayo,
ikiwa umependezwa.
Wamualo hakuna wakulipinga, hakika we ni Mungu
wa vyote.
Unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda
Jehova.
Hakika tumeona,
tumeuona matendo yako Bwana ni makuu.
Na umetutoa,
umetutoa mbali
kweli.
Ukatushika mkono
Mungu
mahali ulio na pete.
Chini, chini, chini,
chini ya taji
leo
watu na wainua
Mungu.
Sifa na utukufu ni zako.
msalabani ulitufia, ulitupenda,
dhambi zetu kabeba.
Baraka zako tuliziomba, kweli tumeona,
hakika unabariki.
Oh, hata vipaji wendo utoa, umetuwezesha,
tunaimba na kusifu.
Watu wako umewapa mamlaka, kwa jina lako Yesu
waponye.
Una ubaguzi wote ni sawa kwako, umetuita Yesu
tuponye.
Hakika uwe mwema,
tumeuona
Baba
mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni
Changa ndio, na tunataka raha ndio, tusiharibu ma matarajio. Juraza shetani ni mashaka niyo. Sini wachanga niyo. Na tunataka raha niyo. Tusiharibu matarajio. Juraza shetani ni mashaka niyo.
Unazaliwa huruma. Na bless nimefika. Ni nema na huruma. Zani uduma. Kwa Yesu kunara. Na katika na chuchuma.
If you finish your time again, don't ask squab one. Eh eh, devil la piran. When you see demon, don't you to pull up the trigger. No matter what, don't let your faith be triggered.
Sashetani ziki kuta tunamupa sola. Yesu wakisema atatenda. Kumili ya mina anajua atadu anaima Leo tupeke anatupenda Za shetani ziki kuta tunahumpa sigidona Nimetoka hustle Nando nipate pesa nimetokwa jasho Nyuma kuna vikwazo Nandani ya kilini nimejawa mawazo Ala mefwende my rating on me I am tempted to drink Hennessy But when we turn around to me family They might depend on me, they might cry out on me Father God, I know you are gonna never let me down Even if the devil only wanna see me turn And all of my sorrows, then you put me in a crown I will lean on to thee, be the D.I.P.T. Yesu wakisema atatenda Kumilia minajua atatu pandana Ile tupeke anatupenda Sa shetani ziki kuta tunamupa sigiola Yesu wakisema atatenda Kumilia minajua atatu pandana Leo tupeke anatupenda Sa shetani ziki kuta tunamupa sigiola Papa 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 It's only you, it's only you that the youth man call Chuki kuita wakuja faster Na maombi unajibu kila kitu aita Miguan lezo Adiliku yuti na the street no defeat Jesus adikini that the king winner akibo Hata ukikosa spoofing Itisha kwa magoti shule utarudi Sina mundi, inangoja tuarudi Tutaruka kwa mabawa hadi tukimundi Yo, haijalishi umekosa nini Siku yako inakuja weka tumaini Yetu kapitema atatenda Umili ya minajua atatupa mkana Yeye tupeke anatupenda Na shetani ziki kuta tunamupa zikiru Yesu wakisema atatenda Umili ya minajua atatupa mkana Yeye tupeke anatupenda
Umeniamsha mapema Na ya pili nakiri
yote Alpha Omega. Na ya tatu ya nne na ya tano, sijawahi omba mkato kasema no. Uko nami milele, yes I know. Oh, 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 yeah. Natoka kitambo, akiahidi ufanya mambo. Na jawahi ni angusha bado, bado, bado. Nimemuona toka kitambo, akiahidi ufanya mambo. Na jawahi ni angusha bado, bado.
Ya kuwa star, I want to make a omega. Basi ya mka, focus vile inafa. Kanyanga, na uchapa.
Hey, wala
Kipa bolisa kuyevo it.
What?
You don't talk, don't eat. And every man they want to put like float it.
Kanya, kanya, hey, kanya gala mika.
Kanyaga. Una, kanya gala mika.
Tafu, tata, tafu, tata, tafu.
Na sana I say
ukibili
bati do na connection yes eh.
Sister
umetamani sana kusle
bati na kuwa ngumu
day.
It's simple. Samson 19-105. Ne what is the lamp unto my feet. So ata kwa giza na check you fit. Nina mwanga siti shiki. So nakanyaga with confidence. Najua God akisema is so competent. Uliza Jacob is the evidence.
Ata ikuwe haduna
kanyagala mi.
Tafu, tata, tafu, tata, tafu.
Katika injili ya baba, nikimona nitasimama. Shetani aliandama, ndo maana nilikimbia. Katika injili ya baba, nikimona nitasimama. Wanipa nguvu kama Samson, na niko na uwezo kama Solomon. Nina dance kama David, na niko na imani ka Abraham. Shetani amejamju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani amejamju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na zikwembe, zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na zikwembe, zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na zikwembe, zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na zikwembe. Uyu adui ananifuata mimi kila mahali, ananijaza na mashida mingi mingi, anataka nimkane Yesu wangu. Oh yeah, oh yeah. Uyu adui ananifuata mimi kila mahali, ananijaza na mashida mingi mingi, anataka nimkane Yesu wangu. Oh yeah, oh yeah. Wanipa nguvu kama Samson, na niko na uwezo kama Solomon. Nina dance kama David, na niko na imani ka Abraham. Shetani amejamju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani amejamju niko na Yesu, hawezi nitisha.
DJ Kim Kenya.
Chukua usukani wa maisha yangu.
Kim Kenya. Link him on Facebook and Instagram at DJ Kim Kenya.
Naenda viwango vingine. nishaelewa sifa nitakupa zaidi. Ishara kwa mna unanipenda zaidi. Hivyo nishaelewa sifa nitakupa zaidi. Na siwezi jizuia kusema wako wema, sio kama najigamba umenitenda mema.
Sunajua siku kuni leo. Hello, baby. Sunajua siku yetu leo. Hello, baby. Sunajua nakuwa leo. Hello, baby. Nile keki twalikata leo. Hello, baby. Baby, baby. Well, we do sweet pie. Sweet pie. Ndoko macho ma. Macho ma. Sweet angel. Oxygen, you say yes, I do.
Yes, I do.
Baby, yes, I do.
Yes, I do.
Say yes, I do.
Yes, I do.
Baby, baby, yes, I do.
Yes, I do.
Say yes, I do.
Yes, I do.
Baby, baby, yes, I do.
Yes, I do.
Unakosea sifa zote tumpe manani aliyekuumba hajakosea.
on the decks is DJ Kim Kenya. Link him on Facebook and Instagram at DJ Kim Kenya.